Bayo Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, e Fulfulde.
Kebe kabaruji amen fulfulde hono narod on wattu jono studio o fumi egini dun maison de la presse wattu jono min jottini dun nokko no docteur CICB don min gondi hokkude kabaruji di batu jowido do hono lamu hakkunde jahani wadde red leedi men indi faabe jowto o do botu no wordi le on do wattu fu fedde sedia wonan wonde wadde imadraji faabe jowto yalono be kani wadde jukkoje mabbe de fewde e leedi mali be bi ministere be kipitimbe lamu nyaloma hando tinno pototon ko kalamo civilien di won sebe kabaruji di min jogini on do betande di bismillah modon e hebaade wattu dido bo jowido do lamu hakkunde jodo dum fuddi le leedi meddi le on do wattu fu fedde neb noddir sediya wonde an wonde e wadde jukkoyde fewde e leedi mali be bi hippitimbe lamu o tinno kokka lamu o civilien le on do wattu leedi mali ndi du won hontube halde wattu jono yogabe kollectivité civilien dokke wobbe du kollectivité hokke ministere be jatti ardo no dido golleje ngori le on do wattu fu fedde CNSP nde be jogiti dalaji goddi kase ko nayidi bangal no talkuru ndu noddata article 39 gol hante brede le leedi meddi ndi fa kebe famtar kedden Mamadou Sama
denno yo kabaru yawnde golleji wonande kambe yimbe gubal CNSP dartinde sariaji leydi ndi gila atner jabbide nde kanon ko be lede CDAO wajibini habtibe be tottude lam o civil en dedo fedde lifu lede de bami ania fa hande jugtitade jukkoje du leydi malindi fa wattu huntangul hore yilama be hakillaji bibi leydi malika na cirti bangal neddo kando halfnede lam hakndojo so won jilibe tawe kabitido gobe kay civil buranibe ele totondral hak laji leedindi sikki wala halaji kewan sonne bangal mudum dido jodo halaji leedindi hawruti dum e kabaruti allahji jande yontere tagal ku wattu imuji tagti hitande bantina ko sukabe liku hewbe jalti hultinde metti mabbe habitibe be kanye syndicaji janginobe kawral fey do gotum bangal njangul hore tobere chapantati e jonoberde fa hande andaka hono jugorade hitande jande hikka so bangal halnana en syndicaji madun pelle sukabe e rewbe ko be donti nakewi
e kollectivité beta ko fedde dum wonde noddir CNSP de kanye musse ngabe janginobe wonbe leedi meddi ndiana kan yidude le nokku noddir teer okkati dum won to be gondi e Dakar de wattu jonno ko woni fana mudu faabe joto tit allahji kon leedi mali ndi ko nayri bangal jangine lekkol no hani hebindirede jogola nyaloma hande no boton hani fuddude le nokko hono mi kalirno tan jamare nda hakkilaji muudi ana pecci so won honi timbe wiide lamu hakkunde jan hani jewtede wattu jono no worri miccitede wiide yogay halaji di fu do majjun hani yowade fa kebben famtar kebben Mamadou Sama Seku
jogola jande ewtagol nugal sariaji tidal kabaru saria madun ewtagol golleji talkuru jam e derol ngoni di huncende hore e leedi do joda halaji de do tobbe ana e yilaji de yimbe le yogabe holiti le batu arandejo le region ngaji di fedde dunke en jati juinama yalla ewtade jabuji di do golleji di yalla mubude ko hawra e do mudun e wi kabaruji kewdi fedde be do dunke en totti kenyan tongan mabbe gubal CNSP ka ana tiidi faccintinde ko won le mudun kambe ardibe gubal gal ngida fi memdo hala mudun fadde joda halaji di fadde den alal barkeñen gubal gal bismike to d'accord mako pelle kewde yimbe politique kanye halnana en hultam wi di yo bangal landinal joda halaji di
wolitinde wi le on do wattu fu sakiraabe jamaren de honno laamu o wori le leedi meden di en jewtoto joni yalla hono dum wori le nokko kambe roobe le be ko be domtiri ko nayri bangal jande fa yotto yo denagu kanye eno cellal haani hebered le leedi meden di dum ko be domtiri jamaren de kedden woni yimbe le be ko tifi do hen do facci tango momini sendebu
rewbe kreduji koliti wiide yalla mabbe yo yalla be hettine le nyalande de e wi mabbe be jogiti dalaji kewdi hono rafinde denagu kabaru jande su be kanye jogalal bondo lamu kambar lamu hakkune rejo be bendara dum lato sababu yaltinde leedi ndi leti dalaji di yo dum Aminata Cissé neddo fedde rewbe gondo banyangara le region motti holiti wiide
ba fi yaltude hinade imadraji amen bomboje irade ani tatay di fuf nyande fuf yo war horeji kulol tan wodi ga en so gonga hale kabar mudun natidi so hade min kay mi yano lamu hakkune jo totte habtibe
rewbe anan domi nyalande de lato sababu habude nambara e yuruku yuruku kanye jogalal bondo lamu e fabude yiri wara rewbe on tawede fulbebe andi wide anahani taggu bibbe leedindi jaati hani wailteede yo dum madam dumbia mama kuite hore jo federobe goto holliti wide
ana hani yimbe halundira gonga leedi do batuji di humta leedi ndi dun do kala ko be gondi mi meman hala sariyaji e kanyi haa gulleji yalla de mbawna utrade kala ko jabbi ko dum lati sababu leedi ndi hebi karoti allah ko hani dun hadede hankasen leedi ndi o hala ka woni min darso e dardo rewbe turrabe sanne e le basiji min worbe jotto to tondira hakillaaji do jangu leedi ndi
wattu golleji kaldaldi ana hani yalla kala bibbe leedi ndi fu chane hore yalla transition o ana wadde li jam e deere
holitindi wi de hono leedi malindi hani mo intini reede nyaloma handen o kambe do won sukabe jokolbe wombe le fedne no data azikad de be bi wajibi tan sina sukabe jokolbe ardine no golleji di ngore hakkilaji mabbe le majjum be bi cekiti leedi ndi hala mo do jati hani halede wattu jono nokko noddete CIC be boto gondude wadde don o kedda mo kanko noddete Ousmane Maygal le fedne no data azikad de o woni mo do ko sifido hen do faccitan Mamadou Samad Seku
annaji bamtiide le ngallo kawtal do buri fuf mun jande hore jangu leedi ndi denno an haani sukabe anda wiide dum do laato sababu be kinno ko heewi ka non hono fuf jowrani dum siki wala yo nabde ton hakkilaji pajjinaadi no feewiri mabbe laataade sababu mun jande hore ngurdam be leedi ndi nafude kala ko woni sariyaji lampotal mo leedi ndi hasindini na buri duubi kewde hande denno soni min sukabe londe nakki dum no feewiri mbawanna nawtoraade dum le alhalno enen ko amen yidi do jaati hejo golle amen patti buri fuf njoppen ko amen na juude kambe potinkobe ma habitibe ma dun yimbe labobe
le on do wattu fu hala ko wodi e leedi dun tan halete do tawda yimbe le dido na tatano fu ana dari na tawi yimbe lana joddi fa yotto le galleji wattu jonon laamu hakkude jo hani jogire le leedi med indi don yogay halaji kalti le bolidi fu njowi so wobbe kolitiwid laamu hokke mini terrain wobbe kolitiwid laamu wartene e juude civil en non buri moddude kedden ko mi e hore ke min le dati bomo ko dido faccitango Mamadou Samad Seku
mo je vois que le militaire c'est le plus
fort kam ni mi la wide bangal laamu hakkude jo o habi tigobe buri jogade sembe hen hokkino to laamu dun leeso boy kananke leedi ndi e kanye premier ministre fuf na han latade civil en e posuji kedidi pecce hakkunde civil en e militaire en habitibe min hasindini kambe politikoɓe kay hebbinayi fe jikki amen ɓeɓe ɗo enen ɓuuri duuɓi capan tati wala ko belti jaati affaire ma holti ɓeɗo mbawana golle o ndenna yoɓe juppiɗo e golleji ɗi kamɓe habitiɓeɓe so habitiɓeɓe keeɓi laamu o tan e ceenaɓe joppata laamu sembe ɗum ɓe donnata dow yimɓe so ni habitiɓe jaaɓi totude ɗum civil en woni haala timmi tiɗala fof yettaki caggal
muɗum
kamɓe yimɓe le looƴaɓe wonɓe le nokku o duɓe kolitide koɓe domti hono golleji ɗi gorgui iɗum heewi sanne ñalawma handeno o le ɗiɗo golleji ɓe mbi ƴeewe yalla hono saria hani waɗirde le leydi meɗen ndi jamade nde dow fonde keɗɗemo kanko noddirteɗo hattuma gakko yo kanko laami ndeɗo fedde komo sifi dow hen do faccitago Mamadou Samad Seku
min calantago feewi jamma ɓiɓɓe leydi mali yo ɓuuri fof ƴewtade hono fof hinnade kabaru o yalla yirwere na heeɓe yalla ɓiɓɓe leydi na heeɓa gurdam lobba komin dontani yo pottal huccane hoore sereedun golle no haniri yo pottal waɗe ɗum dow kala annaji golle
yogay ɗum woni jangguinoɓe jande dow dow wuuro ɓe mbi fa handen hono golleji ɗi kani waɗirdino kamɓe kayɓe teddinira ko oɗo golle ɗum e tawede fo woɓɓe antono gollonoɓe koye muɗe fa yetto nayiriɓe banggal keɓe micciteɗen wiide ana e golleji gondude e wadde le nokku momin jooɗi e muɗum nokku noddirteɗo CICB keɗɗemo kanko noddirteɗo professeur Bakary Camara yo jangguinowo jande dow dow wuuro le leydi meɗen ndi komo sifido hen to faccitan Mamadou Samad Seku
min dintinaka e golleji ɗi rewol tottolgol min teddengal ngalɗo kawtal fof minanna jangguinoɓe jande dowɗoroɓe jiyali sowona ɗum kay komi jogani ngalɗo kawtal na heewi min dunke en kabaru saria kabaru politique kabaru keɓe eko nandi mum en ndennom nden mbawi jaati fabaɗi kamɓe laamotoɓe ɓe dow gueɗe kewɗe yalla waɗi newa muya e ley golleji mabɓe ka minen metta sanne tawi kade abbadanna min noddaka e ley hono ɗeɗo kawrute jangguinoɓe yogaɓe tan woni noddaɓe
sijo tamani humpitidde faa faame haalde faa hawre
hollitinde wiide sakiraɓe wattu joni ƴewtoto tan ɗo sakiraɓe meɗen ɗo kaddete ɗiɗo kabaruji ka fande fat jeefe nokko no andirɗono ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalamu